nilipotarajia, kuniua uliniletea
sifa nyingi nyumbani.
Ulisema utakaponioa utanitunza vyema. Heki
without anything, I still have you.